ne kibanda ekisinga okuniza abasajja ng'omwimi omwoyo gw'amaka n'ekindi kyenazula ekisinga ondiza mwenemu kutoola ekimwesa bosi n'okigabira obutuuza mpale eyo ninsonga gy'okubi aye nga bukubi eitalu gye y'omukopi bityamemu kodi mukonzi zontegeezi ddala kikyonyoma kodi mukonzi zontegeezi ddala kikyonyoma nze nakukwasa mwanyi naze naye kikyomujoga ye bwe namukukwasa nazza musango leero nno njagala nkitegeere muko mukabi njagala onyinyonyole lwaki ojoga mwanyi naze
muko twalisoose kuyomba nnyo tosala gwakawala gwakalenzi togulabye toza kandokere mulwaimwe otegeera ensonga tosoose n'akubuuza otuuka bwakuyomba walisoose n'ombuuza nga nze mwene maka n'otaide n'abusungu leka mbuuze mwaino kakukobye ki nendo ninonole mwaino kakukobyatya nendo kintegeze mwaino kakukobyeki tinda kunjigiriza tinda kunsosonkereza mumbona obutono mumbona obwavu kunjigiriza nange tebuya munangwako olwaleero
olongoera ombuuzi buli kyomukola akyogeire mbulwaki tomulumirirwa ekisooka olwana okwera waka ate bwoira mbwoira n'abusungu teraba mboozi oyomba buyombe oyomba bwa buyombe nkolimba oyomba bwa buyombe kabyolimba mwino tomulaga mukwano tokalya mmere egyatereke bwoliira ng'agigabwire ng'ofwawe oyomba abakazi bangu bakukyuka ngo byabaleero benda kubawooya waleeta akatunda wakula yakagati mule yeena akubwika taasuyi megaali olutookerwe
muko abakazi bazi muko mwanyoko otayigika ekisooka ayagala nnyo sente weziita lyatunulanga mbizi gye bamazeeko ebikuta ayagala sente akirako ejjembe nange nenkimanya tinze tanjagala nange nenzimuwa kubanga ayagala zo mwanyoka ayagala nnyo sente omulabi mwanyoka njagala nko sente omukazi akusaba sente amalako ekwano kusaba sente amalako laavu mwanyoka ayagala nnyo sente omulabi nekwano tenerinziruka ewiki omukazi akusaba sente gwamalamu amaanyi akusaba sente amalako laifu mwanyoka asaba nnyo mwanyoka asabiriza mwanyoka asaba
kyoka nkwewuuniza bwe mbasabye iwe
kyonsabiriza nange ndidya okuyiya ekisaana omuntu bwonsabiriza manya nti byenkuwa tosiimye wabula osaba mukazi gwo saba nyo mbutu ko saba aha
sete bantu bange mbaweyo bugambo membeo sete bantu bange mbaweyo bugambo membrole mutana musoni wagane amakaga tana mokutesa mwana zewe tondero musada Mother, let them send away. Mother, let them send away. Mother, let them
send
away.
Mother,
let them send
away. Mother, let
them send away. Mother, let them send
Yeah.
Oh,
oh.
Kanzi
ye,
oh, oh.
Echi,
chokagwe.